Kitongole kizimbi mujere gwange lya UPDF kya Engineers Brigade kizimbi desomero lya Kanyakwazi Primary School erisangibwa mu district ya Kabale bizimbi ebyenjawulo bibayambeko okutumbula ebyenjigiriza mu ssomero eryo awamu n'okulisitula. Robert Byekwaso omu ku bali mulimu guno agambye nti akadde konna basuubira nti gujja kuggwa.
From 16th to date we have made a progress of the structure of the two classroom blocks to 72%.